eɗen godi yande joni tori min tawi sappo joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde kono jam woni e moɗo habaruji e fulfulde hannde en puɗɗiran ɗum ni fa wara jonidu kono nani région mo Difa dow fi ko darta ñaw coronavirus ɓe mbi warde joni o waɗa e neɗɗo goto mbiyaɗo nangui ton en nan kano hooreɓe région en nan ɗon gaɗa sigilaji gam batte hissinde ɓiɓɓe adamaɓe tawaɓe Difa ñawgu en nan pelle kewɗe joƴƴinama gam batte ƴewde fi o en nan no yaar himɓe wuuroetego tam lawlaw région mo Tillabéri kayidu konda ni heno himɓe goɗo gaari gardi e kaɓorɗe kulƴiniɓe holliɓe to wiide ke se wartoy toɓe accaɓe tawe ɗon e ndan kamɓe du konda en nanan ɗum saabiɗe nonni fawar jondu yewtere men pinna hande studio kala ngo haaltana haala dewtere wallifande e dow fi ko darto janguinoɓe nder laddeji min Soumana Amadou ni janganto habaruji e fulfude goofu en puɗɗiran on ɗo le leydi Niger waɗi himɓe capanɗe jeego e nayon ko tawda heyɓe no wondi e ñaw coronavirus witego covid-19 ɗum du kondan caggal hono ƴewtaru ko waɗa e ley balɗe ɗe e ndan goto mabɓe jeeya kalan région mo Tillabéri goto no jeeya région mo Tawa himɓe ɓe ni wiyama du kondan ko ƴiƴƴele mabɓe ittano nayyi yaade joyyi warde jeego lewru avril won e nder muɗum du e ndan woni ko ɗum ƴeewa keña alarbare jeeta lewru avril woni ko wurtowi ko tabintina kamɓe capanɗe jeego e nayyiɓe ɓe gondi e ñawgu e ndam ɗum waddi ko fani himɓeje tawdaɓe ñawgu ko laaɓi ko yiya wonana himɓe kem tato e capanɗe nayyo ɗiɗo e nder leydi men Niger tawi du kondani fahande nder mabɓe kem tato e taton ɗon no jogale loctor roje no cawro nonni fahande du kondan waɗi noga e jeetato daɗuɓe yoofaɓe dilli koti wuuroji mumen nonni fahande sappo e goho woɓɓe du kondan kandu mayi e ley ñawgu e ndam ɗum won andinorno ministére hawjine fillo cella ɓiɓɓe adamaɓe andini ɓe mbi kano woni wonɓe no sawreɓe no samtini ɗum en sanne hen nonni fawar jon ko watto hono carton woji kataji capanɗe nayyi nonni e fa hande du kondan kulle lotirteɗe juuɗe ko watto capanɗe nayyi e fa hande du kondani kulle goɗɗe goɗɗe laati dow filo ko darto hono ko lattinto himɓe kam wonno ko commune no rural mo Tagazar région mo Tillabéri hokki yaare gam batte wallitude himɓe ɗum du kondan heɓa hissa ñaw coronavirus ngu endan kulle ɗe du konda fu gonano jaare hon ton endan fawar joni hon loctoro tawande belle yaara ɗum du atalato won ko dokkal ngal waɗa ɗum waddi ko fawar joni hono hoorejo fawar joni ni hono commune mo belle yaara mbiyeteɗo Alassane Abouba o haalani bandimi Hassan Mumuni ko ɗum woni koro mballakka
bon batuyan si jirodi te arano
siri ko hisintana walla ka waɗi mairie siriyani lokotoroje mawɗi e pamari kulle ko lotirti e juuɗe gam nokkuje ɗe hawji fi cellal himɓe no nder kulle ɗe min jaraniɓe ko lotirti e juuɗe nanga illa ko puuji mawɗi to diyan ɗan watete hetto diyan tunnuɗan ɗan natata gam hiɗaka diyan tunnuɗan ɗan ila he leydi e janɗe to kopuji ɗin dekete e cafune nokkuje tomin jaari kulle ɗe fuu nokkuje noon to hakkilloji himɓe poɗete e yewtereji
pindino
nonni région mo Difa kandu yerno région mo Agadez warde joni ni ɓe keɓe fuu gadɗo ñaw hono coronavirus ngu enda ka noon woni ni eɓe goni ɓe cigilo gam batte hono hisinde himɓeje tawaɓe to enda coronavirus on endan ɗum noon waddi ko fa hande sigila on no waɗe yaade e himɓe golloɓe loctorore nde endan kañum e kullantereje goɗɗe ɗum waddi ko fa hande ni hono kawjiɗo sarusi dow fi konde yarata rewɓe yesso kañum ko rento sukaɓe kañum du haalani himɓe ɗum woni sigila koɓe gonɓe gaɗa e nder région endan gam batte hisunde himɓe région ɓe ñawgu endan nani ko haali o wiyta kena madan Hassan Cima o haalani ɗum lawa Boukar bandimi tawaɗo Difa
autour de la DRSP des
ɗo comitéji tingama gam hawjade filla druididde raaɓu ñaw coronavirus gu amma wakkati mo comité o singeteno himɓe geggiti gattay hakkiliɓe hawju jinganade nder duru hisinde himɓe raaɓu ñaw coronavirus lokkoliji maɓɓama cukaɓe mbiyama jooɗo wuuro nder jooɗaki mabɓe wuuro kiidu no waɗoɓe kolle mardi bonni hawju duruwo helude na hisinde himɓe raaɓu ñaw coronavirus himɓe fuu darata wala mawɗo wala suka wala debbo wala gorko nder tinninore hano iri duruwo hisinde himɓe ñaw sidano denne rewɓe kandu no kani nata duruwo go ko watta himɓe kisi ñaw coronavirus go
dans la gestion de ce covid la
do filla ñawgu ni gon enen kala haala muɗum e kulle ko wonno wadda gam Allah ene waɗa yewde nder himɓeje dun saabi ni faware jondu kono sarusi kawjido fille ko darto hono safara raqileji bibbe adamaabe do na hopital manga gallu nyemay sigile ke jojjinde hono fedde jeewordo fi on endan yerno faware joni horejo hono on do sarusi holliri o wini hon do enda hopital gal endan no don sigilo gam batte hono walutude himbe far fi on endan gam himbe heba hono yewterde endan do yewnande endam ni wono ko faande Modibo Kulbali horje sarusi o halni Diallo Mariama kenda e do fi o
pour préserver
gam wallirde ko watta loktorobe golloobe der hopital nyame kulal fu juwi der berde mu en dalila rabu nyaw coronavirus guuni wadi neddo mabbe fu min bi dum tay ko dum darno watta ko hakkilo mum fukkake de ni tay ka kin timmi sey min darno wadi do filla neddo mabbe fu de ko foti du be nyawte non sey be nyawte bolum min bi du fa handen tokkube nyawbe nyawirbe nyaw coronavirus bendu nyawte bolum dum durwo du fa handen ko watta kambe du kulal nyawgu juwi der berde mabbe loktorobe bendu min biino gadante ekkintinoje ko wallirabe be gada golle mabbe no wudir
gestion du stress
nani faware jondu kon nani harara fi kejolal ndiyam to endan d'accord loktorone mudum wi'atene d'accord de dundu konda wadi dubi didi ni enda ko ndiyam wala na wadnabe no jirri be jami du konda faabe jacciti hara komino enda be mata e hunde fu e do fi o endan dundu konda ni wadi ko faware joni hande de be gada kasen noddagal ko wattu ko be ballire ndiyam ko wattu ko be gada gollal mabbe de loktorone den endan dundu komino on ko be gonbe jama sabu wakkati fu e be jama dum wala dum wada Oumaru Gado kanyu wono faware jon goto e komiti cingado jogagol loktorone enden tanto enden d'accord o halani bandeme Adamu Oumaru fi ono wono yara
tunda aka bude likitan na woni bawon Allah yake
illa ko loktororo de firta gido Allah gon gurdo pompi mun ko sottata kanko wonno hoka loktororden diyam gido Allah gon no wondi torko mun kan yarat torko mun ya ho jadiyan dan wadda itta diyan dan de wala fukudo o hokkati sayni wakati jugum de major o muwi hokka mo sedda der jibam wakati jugum bani dinki hebama sayde o findinama taka jamma denko o findinowa jom pompi on gi'i sat arma noodi ledde herme e ledde gonko loktoro ben e ko e mabbe soodi aawi ko watta hande dubdi dini amma e tawra e rafi diyam ga jondi on holli wiide kan hokkata diyam ko leden yarnirti o min nyaago to ni woni neddo fu mo wawta walliri min far diyam minen gidi
kede niya e tema kamuna basaga magana ruwan nan
hanen garde filo drudugo le nyaw coronavirus dundu konna mer mo tesawa le region mo maradi kany won noddangal yaade kadi himbe ko dawronto fu gam batte be ngada anya be lamna no kuyto be gondon be ngada do kono langol no kuje fu ganto nyongu endan heba e himbe dum waddi ko faande kanko mer chetu Abubakar halani mitedo Saidu Sanke hono noy wonno fi wonno yara
yanzu da ta saka kalta ko ina abin da ya kamata mu
ka jonko labi koltaji ngada der tesa nokku fu ko handi woni min kokka sembe falla balga der bale he dambugal majji he do labi di ko watta bani Allah wadi duudi ummake ta hoju tunidin watta na min der bale ami der heder ne magi di mido jingana pelle pelle ku sukabe ummatore gombe no gadda balla mu en farla balga jom der gulo min goni nyawuji kan heewi ko wonno torra himbe hano kolera en e ko nandini mido watta dane he neddo fu andudo no wodi birgiri mu yara dum der gesim ko watta himbe teeda he niddeje go moy fu wadda banda
mu laba garin mu da wannan kazamta ko wai ka gudu moshi
noni e der commune mo abala region mo tilaberi don wonno to wuro wetengo tamalawlaw tawa kandu heedo wi e kerul e fahande mali kilo chapande nay e mudum don wono to himbe mudum laati hono kenyande enda himbe go ngari no jogi kaborde bi kokkibe wakkati to ngarto tawbe enda e le wurngo enda dun sabi ni ko min ngadi noddangal yaade e goto e mabbe ta de wurngo o halni min no fi o wardi bandimi Idrissa Gero kany won ko jamimo
illa jure julaka be gari sey be pilkiti sireden den be natiri lokkoliji be buli garuje didi gada mun be nati sireden mo be potti fu sey be nangadum be jaara ton lumo der gorulgo e piya jomu wobbe du illa der bale en piya bi a jangu tawado do fu da hebama hi ambone be adi jawdir der bade jowuro amin piya be torraben Allah tan andi be foto joni min he hore am min e yeraabe baade an hiccukaabe minen gondi do lawol miden jahay koyde himbe fu hakkiloji mu endu ummake gambe bi'ana sire fu debe gari e cankitan sire den min dem hebi torkoji tati dum der sire dogoga torkoji di adana kan himbe ambe mi yoba min jare sahalla gan cukaabe be tampi
non ni faande har filla hippitere ko watta ma lawlaw dum du kondani e gendarmerie gondo ton endang region mo tilabeer noni ministere hawjinde filla ko darto fawar jondu kondani denago leedi kanyon ko andini wi himbe warbe hippiti nokko be ngari e der mobilaji kany e moteje kewde dum wadana nenne ne kaydi joy lewru avril no biurmini endang ciagal mo no jeta lewru avril dum be burtin andinore gam batte andina himbe no e noy won ko dum wadoyi der majjumbe bi fawar jondu kondani hono wadi gendarmerie didon woni ko mbara yenandu kono woni ko barmina non non du kono hara be to du kono dido mu en woni ko wara jene mu en woni kono da ko nanga non ni fawarjo be mi motay didi heba ma kanyu e malfaaji kewde e jabe kewde sakiteke on tokkitogol wada ma do majjum so geji jehi dow e leifu sabbe balitirama hara fila ko darto himbe barkan be enda orga be tengal alma haw kewto himbe be fu be bari dun en fala bitar
bannirao ikko he umami ye don tamilo
ananal habar onna to dun no
iri habar oyeno
nyo gungoni wore himbe delle iyasi fu guyotto ke daggarime
ha ye don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majjo
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu neddo loto juude mudun e makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dun der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agol liri tekkerno kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loto juude modum bo ine nyandu modum fako nyaamo lota yere modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to ne o anta ko galbi yankena
bannirao mila iccellal bannu maada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
e yewter men pinno hande en kali hala dewtere walli faade latina haltina filla hono janginobe tawtem der gure ladde dun du kondan biyetet idi isa tondi kany woni ko windi dum no endan jiaado leydi doganduji wuro wetengo gwala lay commune mo kieshe noni yewter makko e bandimin Abdul Aziz Danyum.
Moi le livre je l'ai écrit
defter andendan ko bindumi de manaji tati wodi go kay lawol ngol jangino tokki le gollamul yirebel duk do fil politique tatabel do fi jonne bibbe adamabe joddal kanyo cedi ko
les rencontres et les séparations
noy wadi ko kebuda binduda dewterde
écrire en fait c'est une habitude
bindidi anda mi nyemmi nainani ono tokaraju an godon ono ko yetebe prêtre be enda kan holli kan wi kan hunde fu ko jimi mi winda mi resa kanko du kondan ko yifo mo winda kan on woni kan ko windi fu o moytan o wi ka amma min ka mi resa ko bindumi dum hande ndumi yi ko ndesumi dum e dum haani mi wurtina dum gam mi heba mi feccita do himbe taabe e der yaayere tawami de endan gandu honda fa hande mi wadda ballaga har fila ko darto janginol e jande e hore mudum e do fiidu fa hande jonde bibbe adamaabe kanyu sukaabe wombe der politiki heba ko faami do majjum
donc la moralité sociale
de dum gidda andinde himbe do bindi di gadda di
pour moi il s'agit de servir l'homme
mu yaynani faami walla ne e do ngurna mudum hono ballaga alla babira heba himbe ndara tokka labi lobbi beida andal gollangal neddo jogingal endan yaadi yes hebe mudum mo holla kebi adama sena an on leedin kinoda heba banda on endan heba towa e fa ande yardade du battane to alla ni woni wadude balla mudum yaade umma tore leedi di endan fara jande e gollal mudu e hore mu e ko yarto dun yeso kon darto jonde bibbe adama e hore mudum
de la societe
mo en gontimobe de tramade
mo livre il est
docteur ande ande gollana himbe wombe college kany e lycée jangoobe le college maudi to jangino wurto fa tukka himbe nayeb e mbawi hedde kulle kewde ko wawi wallude har filla jangde e ngurna bibbe adamaabe fu
a se construire
dume woni badiji jangino der ladde
la premiere des choses c'est d'abord accepter de risque
ko fu tabe jomu no wawi jodaade der wuro ladde ton fester num to non non wat ko heba holare sukabe janginto ben kany e sarobe sukabe janginto ben jangino naani tawe no buri jangindo de andal non tan wat ko hebo andinabe anda mo fantoto e pantodum faama ko wurto hunuko mudum haalda dum e ne borno bornande labbe lato chaahido jiddo golla mudum
tanto ndi en enseignant c'est quelqu'un qui travaille
et do ko abrimi fulfultili hande assalamu alaykum balanta jamwali